Ya, no kusho ukuthi lana ene sizolekelela uhulumeni ngoba uhulumeni kukhona okuningi asekwenzile. Kulesi sikole ngangifunda kusona kwakufanele meqala uvula unyaka abazali basilungisele into yokuthiwa school fees. Wawungangeni ungasiphathanga noma ngabe uqalile kwangaqhubekeki kahle i-report ngekulithola. Ayisekho ke lindaba kule sikole neyiningi akusakhokhwa manje namoya khona uthole ukukhokhela ukufunda. Okwesibili kwakufanele sidle la ey'koleni sasiphatha imali ekhaya kuthenga ukudla abazali besinikezana. Konke ke lokho kusho ukuthi sekungemuva. Iy'kole manje zithole ukuthi uhulumeni uyayisapotha kuyadliwa, iy'kole ayisayikhokha i-school fees. Kodwa-ke kusekhona umthwalo omningi kwabanye abazali abangasebenzi abakhona endaweni esithembela kogogo abanye empeshenini yabo ukuze abantwana bafake le mfaniswano yabo. So namhlanje nake ngize kuzogalela lapho ukuthi lapho nakulezi khala ey'velayo uhulumeni engafinyelelanga khona ngokwama-uniform sihambe siyocela njengoba ngilekeleliwe ilaba abangixhasile kanye nale foundation engingxenye yayo iBhelese Foundation ukuthi sizokwazi ukuthi sibahlomulise abantwana. Kunabantwana abayikhulu la kule sikole abazohlomula imifaniswano abafana namantombazane. Okuzobanga ukuthi-ke le mali ogogo bebezoyisebenzisa kuthengele i-uniform bese sithi abayisebenzise ogogo bayidlele oncamnce ngoba uhulumeni ubapha leyo mali badle oncamnce, hhayi ukuthi bafundise abantwana abaziintandane abakhona abaningi. So uzozama ukuthi sihlomulise leyo mndeni exakeke kakhulu abantwana abaziintandane ukuthi kungabi umthwalo kakhulu ekubafundiseni ngoba vele uhulumeni usewuphungulile omkhulu umthwalo ukuzokwengeza lithi uphunguke ngempela umthwalo. Bafundile abantwana ekugugeni kwethu baqhubeke baye phambili bathathe le mathuba emisebenzi esiwenzayo nathi.